Izikronike zokuqala isahluko 1 verse 1
Adam noSenti noInoshe verse 2 noKenani noMahalalele noJarede verse 3 noEnoge noMetushela noLameka verse 4 noNoah noShemi noHamu noJafete verse 5 Amadodana kaJafete ngoGomere noMagoge noMadayi noJavani noThubali noMesheke noTirase verse 6 Amadodana kaGomere ngoAshikoye Naze noTifate noTogama verse 7 Amadodana kaJavani ngoElisha noTarishishi noKitimi noRodanimi Verse 8 Amadodana kaHamu ngoKushe noMisraimi noPhuthi noKhanani Verse 9 Amadodana kaKushe ngoSeba noHavila noSabita noRama noSabitheka Amadodana kaRama ngoSheba noDedani Verse 10 uKushe wazala uNimrode Yena waqala kuba ngonamandla emhlabeni. Verse 11. UMisraimi wazala amaludi, namaanami, namalehabi, namanafetuhi. Verse 12. Namapatrusi, namakasuluhi, lapho kwavela khona amaFilisti, namakafitori. Verse 13. UKhanani wazala uSidoni zibulo lakhe noHeti. Verse 14 Namajebusi namaAmori namaGirigashi Verse 15 Namaivi namaAki namaSini Verse 16 namaAvadi namaSemari namaHamati Verse 17 Amadodana kaShemi ngoElamu noAshuri noApakishate noLute noAramu no Use, no Hule, no Keteri, no Meshege. Verse 18. Wapakishate wazala uShela, uShela wazala uEbere. Verse 19. UEbele wazala amadodana amabili, igama lomunye lalinguPheleke, ngokuba emihleni yakhe izwe ladatshulwa, igama lomfowabo lalinguJokothane. Verse 20. UJokothane wazala u-Alimodade, noShelefe, noHasaramavete, noJera. Verse 21. NoHadoramu, noUzali, noDikila. Verse 22. NoEbali, noAbimayele, noSheba. Verse 23. NoOfiri, noHavila, noJobabi, bonke labo babengamadodana kaJokothane. Verse 24. OShemi, noApikishate, noShela. Verse 25. NoEbere, noPheleke, noRehu. Verse 26. NoSeruki, noNahori, noTera. Verse 27. NoAbrahama, onguAbrahama. Verse 28. Amadodana kaAbrahama ngoIsaka, noIshmael. Verse 29. Lezi izukulwane zabo izibulo lika-Ishmayeli uNebayoti noKedari noAdibele noMibisamu. Verse 30 noMishima noDuma noMasa noHadadi noThema. Verse 31 noJeturu noNafishi noKedama labo babengamadodana ka-Ishmayeli. Verse 32 Amadodana kaKetura esancinza sika-Abrahama wazala uZimrani noJokishani noMedani noMidiyane noIshibaki noShuwa amadodana kaJokishani ngoSheba noDedan. Verse 33 Amadodana kaMidiyane ngoEfa noEferi noHanoki noAbita noElidaha Bonke labo babengamadodana kaKetura. Verse 34. U-Abrahama wazala u-Isaka, amadodana ka-Isaka ngo-Isawu no-Israyeli. Verse 35. Amadodana ka-Isawu ngo-Elifasi, no-Rehuweli, no-Jewushe, no-Jolamu, no-Kora. Verse 36. Amadodana ka-Elifasi ngo-Temani, no-Omari, no-Sefi, no-Gathamu, no-Kenazi, no-Timna, no-Amalek. Verse 37. Amadodana kaRehuweli ngoNahati, noZera, noShama, noMiza. Verse 38. Amadodana kaSeyiri ngoLothani, noShobali, noSibeyoni, noAna, noDishoni, noEseri, noDishani. Verse 39. Amadodana kaLothani ngoHori, noHomamu, udadewabo kaLothani wayenguTimna. Verse 40. Amadodana kaShobali ngo-Aliyani, noManahati, noEbali, noShefi, noOnamu. Amadodana kaSibeyoni ngo-Aya, noAna. Verse 41. Amadodana kaAna nguDishoni. Amadodana kaDishoni ngoHamrani, noEshibani, noJitrani, noKerali. Verse 42. Amadodana kaEseri ngoBilihani, noZahawana, noJahakani. Amadodana kaDishani ngoUse noArana. Verse 43. Lawa angamakhosi abusa ezweni lakwa-Edomu kungakabusi inkosi phezu kwabantwana bakwa-Israyeli. UBela indodana kaBeyori igama lomuzi wakhe laliyiDinihaba. Verse 44. Wafa uBela uJobabi indodana kaZera waseBusira waba inkosi esikhundleni sakhe. Verse 45. Wafa uJobabi uHushamu wasezweni lakwaThemani waba inkosi esikhundleni sakhe. Verse 46. Wafa uHushamu waDadi indodana kaBedadi owanqoba abakwaMidiyani ethafeni lakwaMowabi waba inkosi esikhundleni sakhe, igama lomuzi wakhe laliyi-Aviti. Verse 47. Wafa uHadadi uSamla waseMasireka waba inkosi esikhundleni sakhe. Verse 48. Wafa uSamla uShawule waseRehoboti ngasemfuleni waba inkosi esikhundleni sakhe. Verse 49. Wafa uShawule uBalihanani indodana kaKibori waba inkosi esikhundleni sakhe. Verse 50. Wafa uBalihanani uHadadi waba inkosi esikhundleni sakhe, igama lomuzi wakhe laliyiPahi, igama lomkakhe lalinguMehetabeli, indodakazi kaMatiredi, indodakazi kaMezahabi. Verse 51. Wafa uHadadi abanumzane bakwa-Edomu kwakuyilaba, umnumzane uThimna, nomnumzane u-Aliya, nomnumzane uJetheti. Verse 52. Nomnumzane u-Oholibama, nomnumzane u-Ela, nomnumzane uPhinoni. Verse 53. Nomnumzane uKenazi, nomnumzane uThemane, nomnumzane uMibisari. Verse 54. Nomnumzane uMagidiyeli, nomnumzane u-Iramu, ilaba bangabumnumzane bakwa-Idomi.